olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua faalia le whainga malo Israelu le tamai o se aso e saini ai se malienga mo se file mo i le taua i le Gaza Strip. Na faalia e se lātou whamitalanga ua i le vā le valo se fulu ma le iwa se fulu pasene le malienga. Ma ua awa i atu se sui o le whainga malo i Amerika Steve Witkoff i le atunu o Qatar mo le whaamotu i nao vāenga o lo ototoe o le malienga. Ua whaalia e le whaala putupatonga a Hamas, lo lātou mālilie e whaasa o loto ina umatangata Israelu o lātou sāi saia, pe ātāo fia le osa whainga Israelu matu umuli umana vāngā au mai ele ele o le Gaza Strip. Peitai o loto maupea le pāle mia o Israelu Benjamin Netanyahu ilona talitonunga, whaato a muta le taua ina uasi ilima Hamas, ma tu ua elea whaala putupatonga ele ele o le Gaza Strip.
We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake.
Benjamin Netanyahu. Wa ese va ngolo le oi Victoria en afa masolinga tu la fono e afua mai ele sa wa ino nisi ona ola tu lanu lo la tu tu papo tele tununga e fa ingoina ole anti hate task force wa porto porto mo le taimi mo mo le nei va ngolo le oi le va so nei ona osolinga tu la fono e fa sino tonu itangata mo le tapu inga yuta ye melepone. Na saunua le pālemi e se tete o Victoria Jacinta Allen, o le osofa ia o le sunako le East Melbourne Synagogue, le ana taumofaiai ni tangata e susunu, ma le osofa inga o se fale inga le Miznon, e tangata na faie se sāvali e langolongo inai palestina, o ni fainga e le talia ina e leo leo, ma lana fainga mālo i le se tete o Victoria.
I will not rest. Will not rest and will continue to take every action necessary to not just strengthen the law, but to respond and lead in terms of how we as a community need to act to say very, very clearly that acts of hate, acts of violence, acts of anti-Semitism have no place here in Melbourne and Victoria.
Le palemi e sete o Victoria Jacinta Allen. Ua faalia le tautupe o le malo tele Jim Chalmers, o le faai unga le faletupe tu tonu le Reserve Bank, e loka le tului po interest rates, i le tolu tesi ma le valurima pasene, o se faai unga ele italo talo pe na unau iai le faita umiliona o tangata i le atunu u. I se whamatalanga mai le Reserve Bank, na ta wai e mana omia nisi mō li mau, i le anga i ilalo le tau o le sau i fuanga le inflation, o na whaato a minoi lea i se whaamama avenga o le tului po o le interest rate. Na vi ia le tautupe le whasalala wina o le awala na vi ia le tautupe le whasalala wina o le awala na pālotai le komiti whaafoe po le board a le Reserve Bank of Australia e whaatū mau i le kuatale nei le interest rates i le tolu tesi malvaluri mapasene.
I wanted to say that I welcome the transparency of publishing the unattributed votes for the first time. This is quite a substantial change in the way that the Reserve Bank reports its decisions. I welcome the transparency that comes from the publication of those votes.
Le tautupe o le malo tele, Jim Chalmers. Ua faaalia le toa tele o tangata olo o ngā lulua i nōfuanga e tausiei whānau laiti, le tūlanga lamatia o le sāonga le mua whānau ona o se vāenga o le tūlafono. I se suesuenga ale uni, le United Workers Union, i tangata whainga luenga e toa lua afe, olo o ngā lulua i nōfuanga e tausiei whānau po child care centres, na whaailo ai le toa tele o tangata, olo o talitonu, olo o ave le whaamua mua kampani, olo o pūlea nei nōfuanga, i a lātou polofiti matupe maua, ai le ole tausinga lelei, malea o aoina o whānau. Na whaalia fo'i le suesuenga, o le fitu se fulu ma le lima pasene o tangata whaingaluenga na lātou tā ua, le le lava ma le uti uti o le au whaingaluenga e tausia whānau i vai aso taitasi. ua hawau ma whaapupula le moli i nō whuanga nei, talu o nga tuua ia ma molia e leo leo i Melbourne, leli i o Joshua Dale Brown, o se tangata na whainga luenga i le tausinga o whanau i ni Child Care Centres i Melbourne. E owa i le feitu se fulu molianga i ana soli ngā tū la whono i le whai o whiuswa inga ma isi whainga mātanga i ni tamaitina i e tausia i Child Care Centres i le tū isi sifo o le se te teo Victoria. Wa owa i le toa se lautangata ua maali liwi lo longa i Texas i Amerika ma o le aso Foreile nei ua faalia le faia e o se asia singa le peresetene Donald Trump i nei vaenga o le se te teo Texas. O se tasi o vaenga na sili o na afia i lolonga o le paka le Camp Mystic. Lea ua whaamaonia le maa liliwa i o ni tēneiti o se aonga, ma ni whai aonga na tāwha whaope na campai le nōwhuanga i le teimi na whaafua se iai o na te tele lolonga. Na whaalia i le leo leo, po o le leo leo sinia i Texas Sheriff Larry Letha, e toa tele tamaiti ua maa liliu i le nei wha alavelave.
As of 8 a.m., Central Time, 87 deceased have been recovered in Kerr County, including 56 adults and 30 children. Identification is pending for 19 adults and 7 children, with one additional person still unidentified. At present, 5 Camp Mystic campers and 1 counselor still remain unaccounted for.
Sheriff Larry Letha, Ole Officiolo I Texas. Ua whaia se lapata inga le mata ngā luenga o le mālo le State Department i Amerika i ona ofisa ampasa i le lalolangi. I ni whainga soli tūla whonua se tangata e whaonga i nai le potonga osi le Artificial Intelligence po o le AI. O se whainga tau wha asese o lo o whaonga i nai le leo mani whaamatalanga e whapea mai o lo o āfua mai. Pe au maia e le whailautu si au au le whainga mālo i Amerika, Secretary of State Margot Rubio. E le imanuia le tau whaasese ina ua tau mawhai e whesua o tai i minista o le vai whafo inisi o tunu ui le lalolangi, ma se kovana o se setete i Amerika e whaonga i nai le text ma le voicemail. Nā whaalia le so upo le State Department, Tammy Bruce, o lo whai esu esuenga, ai le mawhai o na tatala ina mai, nisi whaamatalanga.
This, of course, is the State Department. It's the United States government. We live in a technological age that we are enmeshed in, and I'll leave it at that.
Tammy Bruce. I whainga tau whaase se lava na saisei e Queensland se ali i e ono se fulma le lua tau sanga le matua ma ua mamoli mai i New South Wales e tali i ona moli anga o le tau whaase se e awala i le whaia o whaamanuianga po o le whaapa ia ina e mai lei ai tupe ma le oa mai nisi tangata o le totele o tangata na ngā waia la tau tupe o tina mātutua e afua mai saina. Ona leila na tula iai le neyele i le famsinonga i lana whainga tau whaasese i se loo matua e fitu se funmal fitu tau sanga le matua i Parramatta i le masina na tēnei. I le famtalanga leo leo o le tau whaasese e aofi a ilana tāla inga e te tau ona whaapa ia tupe ma mea tō tino a tangata e pui pui ai mai a nganga leanga. E ovo i le tolu miliona tāla tino i tupe ma oloa na ngau ia le neyele i mai lana whainga tau whaasese.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.